tongo tongo na longo longo ile nginji nginji mbongo mbongo tu maneno shombo inje inje adith adith njo lakini uongo sije sije nipe mchongo kidogo mikogo songo brinde nganga nga shetat kamba mpata mamze baba nisha ganga nja paka chagas naona gere na kupeti kupanga weze mwaga chele kizeni joto joto hili vanga la kikubwe siki to to we bundi bundi laza po po hapa msiki house imwe mpaka ko ko rico
mabuni mabuni salabu
Sito mage razi na votaka Nyaka nyaka Nyanga nyanga kama nyama badombich Wape fish wakitaka Wape chapa Wape masa Wapoze cha kisha wono tabiongea Usieke tama chagua nae kufafa Kama uje mjua basko koto naeza kaka Ongeze ni joto joto Ili vanga laki kubwa siki toto hey, Bundi bundi laza popo Hapa mziki hauzi mipaka koko Liko
Mabuni mabuni sema popo
Ni joto joto hili vanga la kikubwa siki toto bundi bundi leza popo hapa msiki ya uzimwi mpaka koko riko
hili goma la mpoko sato ato naona ukesha ni mabundi sema popo ni mabundi ni mabundi hili goma la mpoko sato ato naona ukesha ni mabundi sema popo